Famaɗe garke noon kettino habru suka maton studio kala goddanta on kettiro mona kan habruji Aissa madde mudde Abdul mun fofmo Abdul
jamni walla kay Aissa habruji di gaddande alalo enda hitinantobe
dar habru di hanani en pudde ton en dogondu to awjo tobe kabu kabu na be en moto taxi e burtini kaddule kan awja ki enda dariotar pindol med en gadda e tariki suka ummatore inazza awjo gatto code ordinateur an wakati men kantrana on fijoji men ko cinnul balli bandira hannono kalirɗe ni to endan dogonduse awɗo toɓe taxi moto naabi en kabu kabu ɓe burtini kaddule koɓe awcorto
non jaati waɗi Aissa kaddule ɗe burtini gam awƴaki taxi ji ɗi enda nduni fa handen kaddule noon laatiɗe no darjinɗiɗan gollal maɓɓe gal enden kettino ko Abdoulaziz ɗan yumma wadde firta ɗengal fulfulde
joni ni ɗum waɗi ko watto lewru ko eɓe gatta koyɗo toggo e dow woy koyi ko laati no holla kamɓe enda woni golloɓe kabu kabu zabeyru mamman hoorejo syndicat mo kabu kabu
dangarede sana amuta kabu
kabu Allah e gollal kabu kabu ngal min goni e wadde laabi kesi hoƴama ngam jon kabu kabu fuu no tiltu e mum noon wattude toggore kabu kabu nde woɗi no toggoje noon goduɗe lambaji min cengi laabi ɗin warde jon lewru moɓɓoru ni ardiɓe hawsu dow ganduci mbi min gaɗa toggoje ɗen gam hokkude gollal amin darja e du hesinde min kulle gon wona joom en kabu kabu gonno gaɗa ɗum kono nangue
ɗum ɗo du weeli sanne waɗoɓe kabu kabɓe kañu e ɓeɓe koƴoto ɓen endan
sare na wallahi ayi
gol lawol koƴagol hunde noon ko woɗi sanne meɗen ɗowtani ɗum gaɗol toggoje ɗen no famte moy en goni joom en kabu kabu moy en goni kanam
kabu kabude akoy
dawannande en kabu
ko waɗoɓe kabu kabu ɓe gaɗi woɗi sanne joom famte moy woni gaɗo kabu kabu kadi ndu ardiɗo joom en kabu kabu ɓen no hani daro moyen noon fu tawe heɓɓi toggore nde
syndicat taxi moto kam woni kabu kabu noon ni tirsini neɗɗo fuu tawde toggowe ngel ɗo noon no ndu konna mbaɗɗotoɗo kabu kabu fuu hakkilo to waɗɗo gaɗa motere nde jomiɗum watta toggowe ngel endan
banira to endan tawa fedde darni ne jangoɓe lycée e collège ɓe keɓanama ardiɗo kesso
non jaati waɗi Aissa ardiɗo kesso o duni fa hande yetta kene Abdoulaziz Moustapha kettino ko Abdoulaye Absouk wadde firta e ɗengal fulfulde
les défis sont nombreux
caɗale ɗen no kewi amma yettore Allah miɗe e heɓande goɗɗe majje mosola misali rafitaɓe joɗorɗe nder janguirɗe fille janguinoɓe on kay dow hemre pecce capanɗe jeetati ɗen fuu heɓanama mosola dey kulle goɗɗe no keddi gattol hiite lantarki nder janguirɗe no woodi fa hande rafi nokkuje to jande ƴewtinaki kullentereje goɗɗe nder janguirɗe franco arab miɗen anniya e heɓande ɗe caɗale ɗe min tawa nder mum mosola noddagal ɗan yaade e bandiraɓe woni ɗum artina ardinde jande nde ardiɓe hawsi ɓen do caɗale ɗe min kolli ɗum en ɗe ballamin e heɓan deɗe mosola
bannira joni koma en jeehay ton en agres nder lewru sumayerde enden sukaɓe rewɓe ɓe gaɗa lumako pamaru ɗum ndu kamɓe keɓa koɓe kontiri ha juuji mabɓe
non jaati waɗi Aissa nde daari di hitane fuu e lewru sumayerno sukaɓe ummatore rewɓeɓe enden gatta lumako gu enden cobbal ko waɗa humtari kamɓe connata en kettino ko ani se karimo waddi firta e ɗengal fulfulde
nder luma tol ngo agades hitande fuu hono wakkati mo gonɗo nder sumayernde endan neɗɗo yaha sukaɓe rewɓe laatiɓe duumumen sappo e joyi yaade sappo e jeɗɗi no gara no cotta cobbal sayiba mamman sani goto e mabɓe no halna en no golle mum
yarta
nder lewru sumayere fuu cobbal min gatta minen conna yerdude ndiyam gawri min cottani gaɗa mum min lotani faadi wooɗa nden ko min gappani tamre woore fuu sappo min gatta ɗum nder tukuru min jara ton luumu min connowa minen keɓa riba kanƴe kawranmi nde ni julɗe fanake nde mi soda kolte julɗe
sodoɓe tawaɓe ɗon endan kayiduɓe mbi hunde no weliɓe ya sanne
no yirɗani cobbal garmi fami sooda to surbaɓe ɓe hitani fuu nder wakkati o to surbaji o kan codanmi imo wawigal sanne nde ni mi soodigal boyri moɗirtagal miɗo sooda ko keme ɗiɗi en
warana soodude cobbal ɗo ɗum du ñande fuu noon cobbal maɓɓe ngal dow no wooɗi wakkati kumtare jaranmigal
gollal ngal no woodi ko waddonto golloɓe ɓen endan fartude junngo
Bandiraajo kuma wakkati yewtere pindiwol meɗen no en gaddan tariki e nazza awju suka ummatore duɓi makko laso en manayi jiyaɗo wuro Agadez. Jannde boƴƴinol ordinateur e ko nanni titta kaw woni emo waɗa ton en saadore.
No njaati waɗi Aissa, jannde de suka debbo o du woni no waɗa fa hannde jannde no laatiide woodude mana sanne. En kettino ko Olivier Assogba wi waddi firta e ɗengal fulfulde.
Caggal duuɓi ɗiɗi janndeeji mawɗi dow filla kawjaaki golloɓe nan o aadi janngoyde nder l'école inditiraaɗo code l'école o faammini nimɓe ko saabi naatol makko ɗon e caɗaale ko hawri dow mum.
Gonga miɗo yiɗi golle dow filla kulle jaman, gonga ɗum hoya baset minen nanngira far sengoji ɗen fuu wakkatiji go miɗo tefa balla to jaadiraaɓe am gollal noon tiiɗungal to ɗum woni ɗum waɗirno hanndire noon daani.
Ba ko ni mo tawde e caɗaale o suka debbo imo tokkiti ekkitaade fadde makko yahde janngoyde
nder fina tawa amin jaɓataake ɓiɗɗo debbo jaha faa nokkuure gon ngam janngowa fuɗo minen bellaaɓe dey min kay inna am no jannguɗo imo faamana kam amma arande mama am gorko on sali de ko sakiti o yardake.
Ba ko inazam haa zuwa no waawi hawrude ɗe caɗaale imo tokkiti e ko yiɗi noyi waawi laasi borede gurda makko leyɓaade nani ko o wi.
Ɗum nanndana hano koyɗol ngam huunde noon ko neɗɗo wawta mbaamiili ɗum de ni ƴewaama gollal ngal nani saɗarma cukaaɓe ma nani saɗarma ɓaade ma wakkatiiji gonɗo neɗɗo hey no yegita baa leñi mum.
Nder campagne Niger gollitirgal machine ordinateur huunde noon ko laati sukaaɓe warɓe ummateere ɓuri waɗde ɗum hannde inazam haa zuwa ko woni ley koyɗol mum woni maɓɓitidde nokkuure to ekkintinta nimɓe Agadez.
Aissa ar ko darta fijoji coñinol ɓalli ɗi andan ni se kettinoɗen ko Habibou Garba waddi firta e ɗengal fulfulde
jeɗɗi yaade noga e goho lewru meduinaɗe noga e ɗiɗi ɗo leydi Niger jaɓɓititto leyɗe jeɗɗi garaje lata bal ɓe lato muɗum yettaki duuɓi nogayi ko inditirte ifowa be gana kañum wonno ko joguino coupe on en ɗeyɗe kori ɗen endan kawo Nigeria Burkina Faso Côte d'Ivoire Benin Togo kañum e Niger daranote ko hewtowoɓe ɗiɗo mabɓe kañum won ko yaato tewtoygol kan duuɓinaɗe noga e tati lato bal ko yettaki duuɓi nogayi o endan waɗo ta to endan ni Egypte ɗum ndu fuɗɗatana sappo jeetato lewru février ya timma sappo eɗi lewru mars duminaɗe ɗiɗi e noga e tati leyɗe nayyi ɓuroyɗe wawde ɗen yohowan coupe mo duniyaru ko watte to enen Indonésie leydi Niger tewtanoɗo ko tawi heeɓi yettoweke to kan on endam par filla boxo leydi Niger heeɓi tammaje daraja tati e ley ɓurdurgol ko Afrique ko waɗa to endan Sierra Leone ɗiɗi yaade jeɗɗi lewru avril duminaɗe ɗiɗi e noga e ɗiɗi leyɗe sappo e nayyi ɗe sediyawo kañum woni ko himɓe mumen fottoy ton en.
Ɗon min kantene o habaruji amen ko sukaɓe matore mi yetti gettinake on kettini men ɗon gueɗettanako habaruji o ñoɗon dola e rtel tati ɗinne majjo on jaɓata ɓuuɗi ba goto sagui ƴira kodi on kiyari